loving the flavor, yeah, yeah.
Get your message.
Clara, chance.
Macho alikuona, maneno nikasema na kupenda. Rohoni nikaswear I love you better. Habibo, habibo. Na nikasema, kama jaba sisi kukutema. Na nisha choka masinema. Habibo, habibo. Wakiniuliza baby unaonja je.
Yummy, yummy baby.
Kama mapenzi pombe nileweshe.
Yummy, yummy baby.
Wakikuliza mini naonja je.
Yummy, yummy baby.
Takupenda leo baby paka kesho.
Baby, una onja.